apa dali. Okay, sawa sawa. Now, I really need someone to translate. So does someone speak English and Kiswahili? Asante sana. I like to stand. I want to speak to you as women, because Jilly and I see.
Mimi na Jilly tunaona.
You work so hard.
Unafanya kazi kwa bidii.
You give so much.
Mnapeana zaidi.
To your families.
Kwa jamii zenu.
And Mungu.
Na Mungu.
Wants you to know.
Anataka mjue.
That the most important thing.
Ya kwamba kitu muhimu zaidi.
Is pleasing Him.
Ni kumpendeza Mungu.
There's a scripture
kuna neno kwa Biblia
in Ephesians
katika Waefeso
6:6.
Sita sita Waefeso 6:6.
And I'll read it while you're looking.
Na nitasoma wakati mnatafuta.
It says not with eye service looking as men pleasers. You can read it from there. Yeah, you read it in your own Kiswahili.
Fanyeni hivyo si tu wakati kama mnapo watazama, ila mjipendekeze kwao, bali tumikieni kwa moyo kama atakavyo Mungu, kwa sababu nyinyi ni watumishi wa Kristo.
Hallelujah. So not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ. I'm just repeating it in English. Doing the will of God from the heart. Now in Africa, you are taught to serve men all the time.
Katika Afrika, mmefundishwa kila wakati kutumikia wanaume.
And when we look at you,
wakati tunapowatazama,
from Australia,
kutoka Australia,
with those eyes,
na macho yetu,
you look like slaves to us.
Mnaonekana kama watumwa kwetu.
Truly,
kabisa.
You give so much.
Mnapeana zaidi.
And God wants you to know.
Na Mungu anataka mjue.
That as long as you please Him,
kwa vile mnavyompendeza yeye,
from your heart,
kutoka mioyoni mwenu,
that is good enough.
Hiyo ni vizuri kabisa.
A man,
na wanaume,
may say that's not good enough.
Watasema hivyo sio vizuri.
But if you've done it from here.
Lakini unapopata kutoka hapa.
It's good enough.
Ni nzuri kabisa.
Amen.
Amen. Amen. Oh, asante. Asante. So, he wants us to look at.
Anataka tutazame.
Still in Ephesians.
Katika Waefeso.
5.
5.
21. We're starting with 21 to 25.
Waefeso 5 kuanzia mstari wa 21 hadi 25. Kila mmoja amstahi mwenzake kwa sababu ya heshima mlio nayo kwa Kristo. Wake wawatii waume zao kama kumtii Bwana. Maana mume ana mamlaka juu ya mkewe, kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa. Naye Kristo mwenyewe ulikomboa kanisa mwili wake. Kama vile kanisa linavyomtii Kristo, hivyo hivyo watu wawatii waume zao katika mambo yote. Nani waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa akajitoa mwenyewe sadaka kwa ajili yake.
Amen. Okay. In verse 21,
katika mstari wa 21,
it says submitting yourselves,
inasema kujiwachilia kwake,
one to another,
mwingine kwa mmoja kwa mwingine,
in the fear of God,
katika kumwogopa Mungu.
And there is another verse,
na kuna mstari mwingine pia,
in Philippians,
katika Wafilipi,
chapter 2 verse 3,
Wafilipi 2 mstari wa 3.
And I'm going to read it. You don't have to look. Let nothing be done through strife, conflict, fighting.
Yeah, kwa kuelewana, yani kitu kama kwa kupigana.
Or vain glory is like, look at me, look at me. Or through that, selfishness. Let nothing be done through fighting or selfishness.
Yeah, kwa hivyo chochote kisifanywe kwa kupigana ama kwa ile hali ya kiubinafsi.
But in lowliness of mind.
Katika
lowliness.
Yani unyenyekevu wa mawazo.
Okay. Let each one,
wateni kila mmoja wenu,
think better,
afikirie vizuri,
of the other,
kuhusu mwingine,
than themselves,
kuliko wewe mwenyewe.
And I want you to understand,
nataka nyinyi mwelewe ya kwamba,
that submission,
ya kwamba kujiwachilia,
is for both the husband and the wife.
Ni kwa watu wote wawili, mume na mke.
The husband,
mume,
is to think more highly of his wife,
anatakikana kufikiria zaidi kuhusu mkewe,
than himself,
kuliko yeye mwenyewe.
Kweli? Says it in the word. They may not be doing it.
Labda wafanyi.
So they're disobeying Mungu.
Na wanakataa kumtii
Mungu. Kwele, kwele, kwele. They will answer to him.
Watajibu wenyewe mbele za Mungu.
So what he wants, and it even says in the word,
hata neno linasemekana katika neno,
that a husband, in 20 verse 25 of Ephesians 5,
mstari wa 25 katika Waefeso 5,
husbands,
waume,
love your wives,
pendeni wake zenu,
even as Christ,
hata kama vile Kristo,
also loved the church,
anavyopenda kanisa,
and gave himself for it,
na akajitoa kwa ajili ya kanisa.
A man,
na waume,
who is a husband,
ambaye ni mume,
is to love you so much,
anatakikana kumpenda zaidi,
it's like Jesus Christ,
kama Yesu mwenyewe,
giving himself on the cross,
alipojiwachilia msalabani,
for us,
kwa ajili yetu.
That is not happening in Africa.
Hiyo haifanyiki katika Afrika.
Hapana, hapana, hapana. I do not see it.
Sijaiona.
My eyes do not see that.
Hata macho yangu hayoni kabisa.
My eyes see the opposite.
Macho yangu yanaona kinyume ya hiyo.
I see the women,
naona wake,
loving their husbands,
wakiwapenda waume zao,
like Christ loved the church,
kama Kristo ambaye alikuwa msalabani.
Kwele? Ndio. Do you see how it's turned around?
Unaona yote imebadilika upande mwingine.
It's upside down.
Iko chini juu kuliko vile ilikuwa.
In Africa.
Katika Afrika.
And baba,
na baba,
hapana mzuri. It's not, he's not happy.
Afurahi kabisa.
Because he said this.
Kwa sababu amesema kwa neno lake.
He said a husband,
amesema bwana,
is to love his wife,
ampende mkewe,
like Christ,
kama vile Kristo,
loved the church,
anavyopenda kanisa,
and gave himself for her,
na akajitoa kwa ajili ya kanisa.
Can you imagine,
unaanza kufikiria,
if husbands did that,
kama mume angefanya hivyo,
be like heaven,
bila mbingu.
But they are meant to. But they are meant to.
Lakini wamefanyika kuwa.
And as wives,
wake,
when they say submit to your husband,
We get the exact words.
As unto the Lord,
kama vile kwa Kristo,
that means you are to submit to Him in righteousness,
katika utakatifu,
the husband,
mume,
head of the wife,
akiwa juu ya mke,
because he's under Jesus.
Kwa sababu hapo chini ya Kristo Yesu.
But if he doesn't live under Jesus,
lakini asipoishi chini ya Kristo Yesu,
how can you submit?
Wewe utajiwatilia namna gani kwako?
As unto the Lord.
Kama vile kwa Bwana.
Then you're submitting to something that's wrong.
Kwa hiyo unajiwatilia kwa kitu ambacho hakifai.
If he says,
anaposema,
I'm mad at you, wife.
Nimekulilikuwa wewe mke wangu.
And he hits you.
Na anakupiga.
Does God think?
Na Mungu anafikiria.
And does God mean?
Na Mungu anamaanisha.
Okay, yes, more hitting, more.
Yaani uendelee kumpiga zaidi.
That's not what submission is.
Hiyo si kujiwaachilia kwa Bwana.
That's not what God means.
Hiyo si vile Mungu anataka.
He means
anamaanisha
that if a husband
vile mume alivyo
is standing in righteousness under God.
Yani anakaa katika ile utakatifu pamoja na Mungu
through Jesus Christ.
Kupitia Kristo Yesu.
That a wife can submit.
Na vile hivyo hivyo mwanamke pia anaanza kujiwaachilia.
And come under
kwa yule anaye commander ele
under
yule anaye kiongozi kuna unajua commander ni mtu aliye juu
can come under him
anakuwa chini ya huyo mwenye ni commander mkuu yani
because it's safe
kwa sababu ni vizuri yako salama
because then it is safe
kwa hivyo atakuwa salama.
Do you know in Australia?
Unajua huko kule Australia?
There are let's say wengi sana women
wa mama wengi
that are hurt by their husbands.
Wanaumizwa sana na waume zao.
This way
na ngumi
with this the mouth
hata na mdomo na kinywa pia
saying mean things with sexually
hata katika mambo ya ngono
yeah all the same
sawa
as you
kama vile mimi
happens there too
inafanyika huko pia Australia
but people don't see it
lakini watu hawaoni
because
kwa sababu
close the door.
Wamefungiwa mlango.
And you can't see it.
Where to go on?
Behind closed doors.
Iko ndani ya nyumba. Where to go on huko nje? Inafanyika ndani ya nyumba.
So it's the same hurt.
Ni vile tu ilivyo ya kuumiza.
And the same pain.
Na uchungu ni ule ule.
Chili. Na mimi.
Na yeye.
Have had that.
Tumepata hiyo pia.
We both have had that.
Sisi wote tumepitia hayo.
Behind the closed door.
Chini ya mlango ambao umefungwa.
So we understand.
Tuko sawa.
How it is for you. How it is for you.
Vile ilivyo kwenu.
And Baba.
Na Baba wetu.
Gave a woman to a man.
Alipatiana mke kwa mume.
As a treasure.
Kama kitu cha dhamana.
Like this. Yeah. As a treasure.
Kama cha dhamana kama hiyo.
As a gift. But he said, hapa.
Alipeana akasema.
Here is your wife.
Mke wako ndio huyu.
Husbands.
Waume.
Around the world.
Duniani kote.
Even when they say they are Christians.
Hata kama wanavyosema ni Wakristo.
My husband said he was a Christian.
Mume wangu alisema alikuwa Mkristo.
But he acted like he wasn't.
Na akafanya kama hakuwa Mkristo.
Behind the closed door.
Nyuma ya mlango uliofungwa.
Chili's husband is not a believer.
Mume wa Chili si mwamini.
But he still does the wrong thing behind the closed door. And this is what I want to say to
to
my sisters.
Kwa dada zangu.
If you have been hurt like that,
kama umeumizwa hivyo,
the only one that can heal you. The only one that can heal you.
Yule ambaye anaweza kukuponya
is the Holy Spirit.
Ni Roho Mtakatifu.
The only one.
Yeye peke yake.
So you can let me see. I'll just explain. This last year,
you mwaka uliopita,
I had to leave my husband.
Ilibidi niwache mume wangu.
With my son.
Na kijana wangu.
I stay married.
Bado nimeolewa niko na pete yangu.
Because I made a vow.
Kwa sababu nilipeana hapa.
But I will not.
Lakini sita.
Live with him.
Ishi na yeye.
Because he was destroying me.
Kwa sababu anataka kuniharibu.
And my son.
Na kijana wangu.
Okay. So I had so much anger.
Nilikuwa na hasira nyingi sana.
So much pain.
Na uchungu mwingi sana.
Broken heart.
Roho ambayo imevunjika.
Because I really loved him.
Kwa sababu nilimpenda sana.
And so much unforgiveness.
Na kutokusamehe.
Hatred.
Chuki.
Okay. I had to ask.
Ilinibidi niulize.
Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
To heal my heart.
Kuponya roho yangu.
To cleanse it.
Kunisafisha.
To make it new.
Kuifanya kuwa upya.
So I could serve here.
Ili nikaweze kuhudumia hata ninyi pia.
Because before I came here.
Kwa sababu kabla nikuje hapa.
I asked the Holy Spirit.
Niliuliza Roho Mtakatifu.
I said, fill me up.
Niliambia Roho Mtakatifu unijaze tena.
And pour me out in more power.
Na unipatie nguvu mpya tena.
Then last time when I came
to Kenya. Kuliko vile nilivyokuja tena.
When I came to Kenya. And he said to me.
Na akaniambia.
Sanctify yourself.
Jitakase.
Because a earthen vessel. Earthen
kwa sababu chombo cha udongo, yani chombo cha udongo.
With dirt in it,
kilicho na chafu ndani yake,
cannot pour out clean water.
Akiwezi kutoa maji iliyo safi.
And he is the living water.
Na yeye ni maji iliyo hai.
So he was chastening me.
Akaanza kunikazia ndani yangu.
And he said this.
Na akasema hivi.
He said, Jesse.
Akasema Jesse.
Hatred.
Chuki.
Is just as much a sin.
Iko tu sawa sawa kama dhambi.
As betrayal.
Kama ku.
Betrayal.
Kusaliti.
You know, in the back. Like stabbed in the back. Yeah, okay. Sorry. Mumeelewa? Okay, sawa sawa. So he had, and I had to walk through it, so painful.
Ilinibidi nipitie ndani yake na kwa uchungu mwingi sana.
But when I was done,
lakini vile nilivyomaliza kupitia hiyo hali yote,
my heart was free.
Roho yangu ikawa huru.
Amen, amen. Only through him.
Kupitia yeye, Kristo, only Roho Mtakatifu.
Hapana mimi.
Si yeye.
No way. So what I want you to know.
Ile nataka mjue ni hivi.
No, what he wants you to know.
Na yale Mungu anataka mjue.
Is that you are not a slave of a man.
Wewe si mtumwa wa mume.
We are slaves of God.
Sisi ni watumwa wa Mungu.
Slaves of God. Amen. Slaves of God. And you have a right to say.
Na uko na haki ya kusema.
Not out of anger.
Si kupitia hasira.
But out of righteousness.
Lakini kupitia utakatifu.
To your husband.
Kwa mume wako.
If he's being harsh.
Anapokuwa mkali.
Or cruel.
Ama na as kurue. Yani kurue ni mtu anayefanya vitu ambavyo kwa uchungu mwingi ambavyo si vizuri.
Or unfair.
Ama asipokuwa yani
unfair.
Unfair.
No justice. Okay. If he's doing any of that, you are allowed by God to tell him it's not okay. Hapana sawa. You can say that. He says in his word, if your brother sins against you, go and tell your brother. Speak to him one to one.
Enda mkazungumze pamoja moja mbili.
If he's beating you,
anapokupiga,
and you say inatosha,
unasema inatosha,
that's wrong. And he keeps doing it.
Na anaendelea kufanya.
You go to the church. You go to the church. You go to one more person.
Unaenda kwa mtu mwingine wa pili.
And you bring them alongside.
Unakuja pamoja na yeye.
And they say, tosha.
Unaona mnasema hiyo imetosha.
No more.
Hakuna tena hiyo.
If he still doesn't listen,
kama asikilizi tena,
you go to the church.
Nenda kwa kanisa.
And you tell the church.
Na uambie kanisa.
And he has to be here.
Na yeye anatakikana.
And the whole church says, tosha.
Na kanisa wote waseme hiyo imetosha.
And if he is a leader in the church, he is still responsible. He's still to treat you right. In fact, cabeza, so much. Because he's a leader.
Kwa sababu yeye ni kiongozi.
Even more responsible.
Na anapokuwa na vile anavyowekewa mamlaka nyingi katika kanisa.
Not just to you as a wife.
Si kwako tu kama mke.
But to all the brethren.
Lakini kwa wote washirika wote.
Kanisa.
Kanisa yote.
Sawa?
Yeah.
So he. Let's see. Holy Spirit. What else do you want to tell me? Okay, so don't be afraid to speak out the truth in your heart. Because if you just take it, if you just take that, you woman, you're going to have a heart that is bitter, angry,
na hasira,
hateful,
yenye chuki,
and unforgiving.
Na inayokosa kusamea.
And your responsibility to God,
na ile unatakikana ufanye wajibu wako kwa Mungu,
is to have a clean heart.
Inatakikana uwe na roho safi.
He expects a clean heart.
Anatarajia roho safi.
But you can't have it,
lakini huwezi kuwa nayo,
if you're pretending,
kama unavyodhani, yani unapofanya kitu ya kujidania, yani unajifanya.
Yeah, if you're pretending what is wrong,
kama unapojifanya kwa yale mabaya,
is right.
Yani ni, kama unapojifanya ati hayo mabaya ni haki.
Okay, you can't pretend what's wrong is right.
Uwezi kujifanya yale mabaya ni haki.
No freedom in that.
Hakuna uhuru kwa hiyo.
No liberty.
Hakuna kabisa.
No closeness with God.
Hakuna ukaribu na Mungu.
Because you're pretending.
Kwa sababu unajifanya.
And God wants you.
Na Mungu anataka.
And me.
Na mimi.
To be honest with him.
Tuwe yani wa haki.
And if a man, a husband is unsafe.
Na.
Not safe. If he's unsafe, you are allowed
umeruhusiwa
to go somewhere safe.
Kuenda mahali ambapo pana usalama.
Because in God's eyes,
kwa sababu katika macho ya Mungu,
you are just as valuable
uko wa dhamana
as any man.
Kama mwanaume yeyote.
Does it take two? Can you? Oh, can you stand? Okay. I was going to say, por favor. I was going to speak Spanish. Capodale. And can you stand?
Yes.
Okay. I'll pretend I'm a man. Mm-hmm. Okay. It does not take two women to equal one man. One man is not worth more than one woman. Okay, they're the same value.
To God.
Sawa? Mumeelewa? Asante. So, my sisters. From Africa. We are no different. We go through the same pain. Same disappointment. Disappointment. Oh, hope taken away. And the same abuse.
Na matusi ambayo yako.
And we have the same God.
Na tuko na Mungu aliye sawa.
Who will help us
ambaye atatusaidia
get free.
Tuwe huru.
The one way you best can serve your husband. The one way to best serve your husband.
Njia nzuri ya kumtumikia mumeo.
It's pray for him.
Umuombe.
And be honest with
na
him.
Uwe mwaminifu.
Tell him the truth.
Umwambie ukweli.
Okay. If he doesn't want to hear it.
Akikataa kusikia.
Get someone else.
Tafuta mtu mwingine.
And tell him with them. And if he won't listen. Kanisa. That's what it says in the word to do. And if your husband is a believer in Jesus, he's not just your husband. He's your dugu. He's your brother as well. So that applies to him. If he's an unbeliever, he's still
lakini bado
is responsible to God.
Yeye bado ana kitu cha kujibu mbele za Mungu.
Because one day he'll meet him.
One day
he will meet him.
Siku moja atakutana na Mungu.
And God will say,
na Mungu atasema,
what did you do with that wife I gave you?
Ulifanyia nini yule mke niliyokupea?
And if he hasn't repented,
na kama hajatubu,
he won't be with God.
Hawezi kuwa pamoja na Mungu.
So let's be honest with them.
Kwa hivyo tuwe waaminifu kwao.
So they can repent.
Tuwaje watubu.
And be with him.
Na wawe na Mungu.
Milele. Asante sana.
Asante.
Amen. Oh, I'm sorry.
This is quoted from that verse that says, if a man looks after his wife and Christ, his prayers will be answered.
Oh, and there's another scripture in Peter. First, I think it's first. I don't know if it's first or second Peter that Jilly wanted me to say, which is excellent. Let's see, second or first? Oh, it might be first. Ah, First Peter 3:7.
You want to read that?
Oh, yeah, I was going to ask.
Be considered as you live with your ways and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the ground, of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.
That's right. You can tell your husbands if they do not live with you with God's knowledge, and knowing, in here, okay, and give you honor. In my Bible, it says giving honor to the wife. In Africa,
katika Afrika,
the man demands honor.
Wanaume wanataka heshima.
The husband demands honor.
wanataka hiyo heshima.
But the Bible says he's supposed to honor you.
Lakini Biblia inasema inatakikana akupe heshima.
As the weaker vessel.
Kama chombo kilicho kidhaifu.
That does not mean weak in spirit.
Lakini hatuko dhaifu katika roho.
That means physically weaker.
Katika kimaumbile ya kimwili.
But in Africa, that does not apply.
Lakini kwa Afrika hakuna kitu kama hiyo.
Because you are all so strong. Nguvu sana.
Lakini kwa sababu ipo kwa nguvu.
Shanga. And that your heirs, it says your heirs together. Heirs together, you will inherit.
Neno linasema ya kwamba wote waume na wake watawidi ufalme wa mbinguni.
With God,
pamoja na Mungu,
she inherits
yeye ataurithi
just as much as any man who is a believer.
Kama tu mwanamume mwingine ambaye anamwamini Yesu.
In on earth,
hapa duniani,
often women
kila wakati waume wake
inherit less,
wanapewa urithi kidogo.
But in heaven,
lakini mbinguni
hapana, you have the same.
Iko sawa.
And if a man does not honor his wife,
na kama mwanamume amheshimu mkewe,
the Bible says,
Biblia inasema,
that his prayers
ya kwamba maombi yake
will be hindered,
itazuiliwa,
they won't go through.
Haiwezi kupenya ikamfikia Mungu.
That's how valuable women are.
Hiyo ndio sababu wanawake ni watu wa thamani.
To God.
Mbele za Mungu.
It doesn't say that about a wife.
Haisemi kuhusu mwanaume.
It doesn't say, wife, if you don't honor your husband,
haisemi mwanamke usipomheshimu mumeo,
your prayers won't be answered.
Maombi zako zitazuiliwa.
It says it to a husband.
Inasema hiyo kwa mwanaume.
Isn't that amazing?
Yeah.
Okay. That does not mean we disrespect our husbands.
Hiyo si vile tu sisi tuheshimu waume zetu.
But it does mean,
lakini inamaanisha,
they need to honor us.
Wanahitaji kutuheshimu sisi.
So that they are living under Christ.
Kwa sababu wanaishi chini ya Kristo Yesu.
And then we can live under them.
Na sisi tuishi chini yao.
But if they are living over here.
Lakini kama wanaishi upande huu mwingine.
And Christ is here.
Na Yesu Kristo hako upande huu mwingine peke yake.
We can't come under that.
Tuwezi kuja chini yake huko.
Because it's unrighteous.
Kwa sababu sio haki.
Umeelewa? Okay. It's so important you know that.
Ni muhimu sana kujua hayo.
And it's not that I want you to disrespect them.
Si kwa sababu mimi nataka msiwaheshimu.
But I want you to know your value.
Nataka mjue kwamba udhamana wenu.
In Jesus Christ.
Katika Kristo Yesu.
And live from pleasing Him.
Na kuishi ukimpendeza Kristo.
Not man.
Si mwanaume.
It says we have to please God.
Inasema inatakikana tumpendeze Kristo.
Not man.
Si mwanaume.
If man is doing the wrong thing,
wanaume wanapofanya yasiyo mema,
we still please God.
Inatubidi tumpendeze Mungu.
That was that? Okay. Asante, Chile. That was an action. That's important to know that. So if anyone needs prayer or counsel or anything, you can come and speak with us. Speak with me.
Kama kuna yeyote anahitaji maombi ama kuzungumza kwa jambo lolote fulani, mnakuja mnaongea pamoja.
Or if you have questions.
Ama kama mna swali.
Sawa? Sawa. So, and if not, we can sing.
Wanakuja kadri mtu anaanza kusuggest, tunasema hata kuhusu mwa wake ilikuwa hivi na hii itatendeka ndaka hivyo.
Sasa kama kuna yeyote anaye na jambo.
So do you feel that value from God? Do you feel that value from God, that worth? Won't you close your eyes? We're going to pray. Close your eyes.
Holy
Spirit, I ask you to fill these women with the knowledge of your value for them through Jesus Christ our Lord. Show them their worth. Teach them what it means to be yours, and yours first and foremost. And have them be living examples of the living faith that you came to give us, so their whole families are transformed. We ask you in Jesus' name to cover them all with the blood of Jesus and to raise them up as a generation of women of God first, loving him with all their hearts, with all their minds, with all their strength, and with all their souls, to change Africa. In Jesus' name. Amen. 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 Asante sana.